le professional music.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is with the team T-O.
We say, Ibabushambaso. Nali kwete feka mane wizan. Lelo wacha patumba no wizan. Nimi satana la mekela mushandi chipofa tintaluka. Halo satana ndekela kosi.
Shidibwana uvi.
Na papa, chitevo ndekela kosi.
Yeah.
Baby girl, put your shila pantash. You know ni 2020 na manosh. Ali njika te kwati na wanang. Kunti wabashi ya malo iwe ndaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah. Satana ndikela kofi.
Ya wana vanesa wana masha.
Chidevo ndikela kofi.
San. Hey.
Satana ndikela kofi.
Na papa. Chapras.
Professional music. Cast beats on the 1-2s.